Ivangeli ngokuka Marku 1. Ukuqala kwevangeli kaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Njengokulotshwe kumprofethi Isaya ukuthi, "Bheka, ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho, esiyakulungisa indlela yakho." Izwi lomemezayo ehlane lithi, "Lungisani indlela yeNkosi, nenze imkhondo yayo iqonde." Kwavela uJohane babhadisa ehlane, eshumayela umbhabhadiso wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye izwe lonke laseJudiya, nabo bonke abaseJerusalema babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. UJohane wayembethe eyoboya bekameli, enoqotho lwesikhumba okhalweni lakhe, edla izinkumbi nezinyosi zasendle. Washumayela wathi, "Emva kwami kuyeza unamandla kunami, engafanele ukuba ngikhothame ngithukulule umchilo wezicathulo zakhe. Mina nginibhabhathize ngamanzi, kepha yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele." Kwathi ngaleyo mihla kwafika uJesu evela eNazaretha laseGalile, wabhabhathiswa nguJohane eJordani. Wanele ukukhuphuka emanzini, wabona izulu livuleka, nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Kwavela izwi ezulwini lithi, "Wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe." Masinyane umoya wayesemqhubela ehlane. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane. Wayendawonye nezilwane, izingelosi zamkhonza. Emva kokuboshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi, "Isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu susondele, phendukani nikholwe ivangeli." Kwathi edlula ngaselwandle lwaseGalile, wabona oSimoni no-Andreya umfowabo kaSimoni bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyana amanetha bamlandela. Eseqhubekile ingcosana wabona uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini belungisa amanetha. Wababiza masinyane base beshiya uyise uZebedewu emkhunjini kanye nezisebenzi bamlandela. Bangena eKapenawume, kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogweni wafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba wabafundisa njengonamandla kunjengababhali. Kwakukhona-ke esinagogweni umuntu onomoya ongcolileyo, wamemeza wathi, "Sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ngubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula uphume kuye." Umoya ongcolileyo wamhlukumeza wakhala ngezwi elikhulu waphuma kuye. Bethuka bonke babuzana bodwa bathi, "Kuyini lokhu? Yisifundiso esisha sinamandla, nawo umoya abangcolileyo uyabayala bamlalele." Udumo lwakhe lwaselwanda masinyane kuso sonke isifunda saseGalile. Sebephume esinagogweni, bangena masinyane endlini kaSimoni no-Andreya benoJakobe noJohane. Umkhwekazi kaSimoni wayelele enomkhuhlane, basheshe bamtshela ngaye. Waya kuye wamlulamisa, embamba ngesandla, umkhuhlane wamyeka wabakhonza. Kwathi kuba kuhlwe selishonile ilanga, baletha kuye bonke abagulayo nabakhwelwe ngamadimoni. Umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango. Waphulukisa abaningi abaphethwe izifo ngezifo, wakhipha amadimoni amaningi. Wayengawavumeli amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. Ekuseni kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma wayendaweni ihlane wakhuleka khona. USimoni nababenaye bamlandela ngokuphuthuma. Sebemfumene bathi kuye, bonke bayakufuna. Wathi kubo, masiye kwezinye izindawo emzaneni eseduze ukuba ngishumayele nakhona ngokuba ngiphumele khona lokho. Wahamba eshumayela emasinagogweni abo kulo lonke eGalile ekhipha amadimoni. Kwafika kuyo nochoko wamncenga eguqa ngamadolo ethi kuye, uma uthanda ungangihlambulula. UJesu wamhawukela welula isandla wamphatha wathi kuye, ngiyathanda, hlambuluka. Lwasuka masinyane uchoko kuye, wahlambuluka. Esemnyalisisile washesha wamukisa. Wathi kuye, bheka ungasho lutho kumuntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjulula kwakho lokho okwayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo. Kepha yena esephumile waqala ukuyandisa kakhulu nokuyidumisa le ndaba, ngangokuba uJesu wangesena kungena emzini obala, wayesehlala ngaphandle ezindaweni eziyihlane, beza kuye bevela nxa zonke.